Mfoni a ɛtɔ so aduasa nson. Ɛsɛ sɛ gyidi akristofoɔ nyinaa hyia biribiara, som Nyankopɔn. Ɛsɛ bio nso sɛ, yɛsua nnwontoɔ ne mpaebɔ ɛfiri Kyerɛw Kronkron no mu, de yɛn ayɛdeɛ ɛboa Onyankopɔn adwuma. Onyankopɔn san kyerɛ yɛn sɛ, yɛnka Awurade Yesu Kristo wuo no nso. Yɛhu ɛha nso sɛ, agyidifoɔ no ɛkyekyɛ paano na wɔnom bom. Paano no kaa yɛn Kristo nipadua a ɔde huu amane asɛnnua no so ɛmaa yɛn no. Nsa no nso kaa yɛn ne mogya a ohwie guu hɔ de gyee yɛn nkwa firii yɛn bɔne mu no.